Wanga mati wamvako wafuna kufako era we kusangana kukwata kuchifaru.
New star. Good life.
Yeah.
Star.
Kanyoni kange jori che, bwawulira kuita ngoja. Kanyoni kange jori che.
New star.
Kanyoni kange jori che, bwawulira kuita ngoja. Kanyoni kange jori che.
Masinali Washington Church.
Madenyo gera mungu ni mkwano kwange. Tejukiza mwebye bzera vya fensu. Mira chujari mkwano kwange. Yeah. Tucheke ya gea mutu mira kumwengi. Anyumiza mbo uwewe ya mchainga. Tena huwasibie mungu. Yeah, yeah. Na zaza mu programu zange na lipwa gala nyambaga na linda nenguko na unga ne mivamu.
New star.
Wangama juwa vako wafuna kufaku ila we kusanga ni kukwata kujifaru. Mera za msango nanguko wanyo msango nifunira yuku kano kikavuku kano kikaswite bibia une mivaku. Yeah. Girl inda bubu temu.
Kange joli che, kukulidan kujitango ja. Bakamba binti divaide. Toke mbuanga, kujitawe ya mbuanga. Tobi ulidanga, nebakamba uri komanga. Tasubidanga, nje chusane mchukununga. Teri akusinga, mubalujo mawanguranga. Number one, every time girl you say yes. Shabby but every girl you never fail it. Get up fresh and fine girl you beat the rest. When it come to loving you, I'm merciless. Number one, every time girl you say yes. Shabby but every girl you never fail it. Get up fresh and fine girl
you beat the rest.
When you wanga, when you need to go, you wanga. Come and hold it on, girl. Never come back, hold it on, girl.
Abakunonya jebata kusange nga umanyijo sanga.
Masinali Washington Church.